ɔde asie nipa deɛ di kan ɛyɛ owuo deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ yesu kristo maya ɛtɔ so mmienu deɛ di kan yɛ owuo deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ yesu kristo maya ɛtɔ so mmienu amen
amen
na mepɛ sɛ yɛn kɔmɔ twitwi obiara te aseɛ nipa bi a wasaase wɔ asu biara no wobɛwu sɛdeɛ onim deɛ kɔpem sɛdeɛ wahoɔfɛ kɔpem wo sika kɔpem wodiberɛ kɔpem one day you die sɛ nipa wonu saa deɛ wɔyɛ a yɛbɛdi ka abu sa baabi a yɛwu a yɛkorɔ
amen
ɔwuo wɔ hɔ matena se na mefrɛ me mmɔfrase ba mewowuru akunini mewowuru anyansafoɔ mahunu nimdeɛfoɔ a yɛgyeegyee mu adeɛ baako a awerɛho ne sɛ nnipa tiri mopɔ dɔso nanso ne nyame hwɛ no kwan dɛ koro pɛ ne watwitwa ne tiri mopɔ mu nipa wura naawu ɛnya ade ketewa nanso nipa nwene nkwakyiri
amen
ɛnɛ ɛnyɛ 17 years bio ɛna ɛnyɛ 80 years bio ɛna ɛnyɛ 120 yɛmom deɛ ne bra so
amen
obi 32 years ɛna obɛfiri wiase obi 30 obi 10 wate aseɛ obi ba 18 obi nso aba wanyina kyɛ koraa no 7 years nipa bebree gyeme sɛ
amen
bebrebee nti asɛm ne bebrebee ɛna ɛwu korɔ mepɛ sɛ atiefoɔ atie me no ɛtie ne yie nyame de ahinta me wo nso a wotie me no nyame ɔde ahinta wo nti abrabɔ bi a wobɔ no fa dwene ɛto gyeme sɛ
amen
nyame ɔde ahinta me memegyina ayi menim da a mawura yɛ baba sɛ na deɛ kwasi awura bra so wawu menim da no nyame de ahinta me nti menam a mehwɛ me hoyi adeɛ baako ne sɛ obitumi kra so wɔ kɔsa nsuo saa na wie yɛba yɛbɛtie ne nsuo afa no obi si me kɔdware nsuom yɛbɛtie si nsuo afa no obi kra fa sika to kɛntam so ɔkɔ afuom yɛbɛtie si dua bua ku no wagye aseɛ obi nso wɔwotumi ka nofoɔ m hɔ ɔnuru fienu awu obi nso ɔboto a ɔɔsesa bɔɔdo ba no bɔmafoɔ bitumi tumi tuo pee nti asɛm ne ye obi wotɔ ne kata so obi nso dware sera ne wasɛre ataadeɛ ne waforo ka sɛ ne wu a no no nanso ɔne fiefoɔ di nkra sɛ meekɔ saa yɛdeɛ bɛn nyame de ahinta wɔ bia professors ne lawyers ne doctors asɔfoɔ mpo nnim yɛwuda gyeme sɛ
amen
nti ma nyansane mfa nsɛm wa meekan na bɛboa wo gyeme sɛ
amen
ɛyɛma wo sɛ wobɛperepɛ wo ho na wobɛsiesie wo kra ye na ne awurade akɔbom ɔwuyɛ wɔ hɔ deɛ woyɛ no asase so biaa no ɔwuyɛ wɔ hɔ
amen
a metoma ne a ampanimfoɔ paa mebɛtoo limam yɛyɛ ne campaign me yɛ bi mebɛtoo liman mebɛtɔɔ no ɛnɛ yɛbɔ ne dii ka sɛm mebɛkyɛ wate aseɛ mebɛtotoo nnipa no bi akaa nantatoo vice president akaa mebɛtɔɔ no ɛnɛ yɛbɔ ne dii na ka sɛm ɔkɔ skuul bɔ degree akanka nnipa ho ɛnyɛ nipa ketewa o obi te sɛ vice president kofoɔ vice ɛliw maama ɔn ɔno nso yɛto aba ma no na meto bi meni no gyebe sɛ
amen
ɛka sɛ ɔmobɛ akuma se a golden tulop mekɔ hɔ bi menim papa no ɛnɛ yɛbɔ ne din a yɛbɔ ka asɛm menim hawa yakobo menini paa visavi nyɛ sɛ obi na aka ne ho asɛm akyerɛ me meni no ɛne yɛbɔ ne din na ka asɛm
amen
nti mɛtena se na mesese ɔho yɛna meto mpanimfoɔ a yɛpɛ diberɛfo ɛyɛ sɛ ɔbɛnyɛ diberɛ bɛkye hunu sae sɛ nantwie bi anka ne to a nantwie sɛ ne dia no anka ne to a ɛnka kɔmfoɔ nsɛm ma ɔbɛgye mma ntie me paa yie matena se masese dana konwa na nakofo ado tijuei anyo ano ne nipa wadi kai wati aseɛ aborɔfo akoko dam abaha abɛwuru ɔmai menim koraa no George McLean menim ɔno wati aseɛ Charles Wesley akoa yɛ frɛ no sɛi McCarthy Commander Hill Gordon Godgesbeck ɔmo nyinaa ba abɛdi akonwa yɛmfa biribia nto hɔ kwame nkunom ao 57 celebration a yɛ celebrate yɛ celebrate no ɛyɛ ɔno a ebakyɛ wode aseɛ wɔwɔ he biom enti ma nyansafoɔ ɛne nimdeɛfoɔ wuru sɛ mmerɛ yɛni nka so yɛnkɔ a yɛbai ɛbɛyɛ kakra na ate kɔseɛ wiarenka bio na yɛmesi di because asɔfoɔ kuku dam yɛ mebato wɔn ɛbi kɔ sɔfoɔ moako a ɔte resurrection power sɔfoɔ moako ɔkɔ ɛdi prikyiri paa naba wɔne ɔtumi prikyi no adafam ne ɔzu mesɛ ne message baako ɔprikyi no adafam ɔda fam flat ane wɔsu ɔsu yɛ amansɔrema no nyina su bi aminite ɔkɔ sɛ kaa na bɔɔ no oo sɛ tuo na bɔɔ no oo sɛ taifod nakyie no maa ne woyɛ o wawu ɛbaatɛ wode aseɛ ɔwuo nakyi no ɛne asɛm no oo ɛba sɛ meka biribi de kyerɛ ghanafoɔ nyinaa brafam gyeme sɛ
amen
busia yɛbɔɔ naba so best scholar in africa busia are aseɛ best scholar in west africa ɔso busia wafiri wiase ɔnka nipa ho bio metena se sese a kwadwa bɔ wura adu abaya ayi finance yo gyana nyiha yɛ se kasɛm ɔna ne hwɛ soɔ nti akɔlɔ ne ahia no ne nti wɔtumi yɛwu saa no wowo agogo no ɔfirɛ ɔnka nipa ho bio
sika fm
nti mafotuo a mede ma nnipa nyinaa nnɛ ɛne sɛ kae wu da sɛ wokɔɔ bia yiasoa ho na si ade da funu a ayɛwoa yɛ abae ne kɔhwɛ wawieɛ bae kɔhwɛ funu no bi ɛne wagyee sɛ medeɛ mempɛ funu obia ne wɔwɔpɛ funu ɛfunu yɛwe na ma wokɔhwɛ na ɔde abrɛ wo ho ase wode aseɛ wokɔ kɔhwɛ na ɔde atotowa kwan ye ne ahunu sɛ dabi bɛba a se yaa anaa ne womemɛnda yi mekɔ ayi ase ansa na mekɔ fie mekɔntrata yɛsi asɔnda no contrata no a ɔsii da no ɔhyɛ aseɛ maayɛ no mene no ne ne yere nyina atena ase ana ne yere no ka kyerɛ m sɛ papa ma wo nua nkɔsi daa no ma wo na mawɔgye di sɛ wɔbɛtumi ayɛ na m sɛ mate mekɔɔ na maame no hyɛ soro sɛ de ɔsi fɔ mba wɔma sɔre yɛ revava wakɔ bi first day second day third day waboa ne wo so ɔkɔɔ se ne ho yɛ ne basabasa or done any other if you call hospital abeti me tensa ma me na unu manya ni ko si no no done me ko ya ya de da no me nya da je ko hwe o wa me free free no asema me kan me trim se ni pa wiye wa man to si a yesu no me ka se ma trebo obi aye ni yesa ma me na wu obi yesu sa but on in kala bi se e bi mu ba mi a me su ni se ya are you ho
sika fm 89.5
ya titi o se e fa kwa ka kira bi na di a wona wo pam me mi na me koro o di ka so for some and someone yeye o di a dan so for man yeye Chicago Bank, meet me in a sizing rate of young Kui. But I come out of here and take the person in Pabia with him and Nano. Be very careful. Miss Lowe, oh, we are. The Adelia William and Casame Yama, dear Tia Massacre. I am bent along some Naya, which is shown by the Tia Kui. As a bar American. Me ba kumase na me si fu nyina me fansa na nakwasi. Na nakwasi adima ya kumase fu nyina nim sa papa we. Juma odi me fast one. Na nakwasi adima yo. Ade wo mri so brand break kumase me nyina mpriti. Do omo na ma si sanu ama. O me yo boy much of four last time. Ye timo boy ti cha me mo je firi bihirim. Wa yo ma de ama me magira ho biu. Ade ti anu ma begira ho. Now, as a time, my dear friend, I don't know why I eat. Not Tim Tribus, a cannon, yes. What can't tell you someone shoot to me? Because what you know? Crossing you up, but you're not there, and Tia, that time, and up a quarry. Your bonny dear will be a nino. Your nino in an aquasi. Your 20 day, come come. But a brush on, sir, Nana Brashua, old woman. You see Kegu Bank. When you be a hiano. You are for yes here. When you be a watcher and no pon and I said to my commander. You are for yes here. Nana said to a chap on Yashi. When you sure say, Nana could say to my commander. Or I can say commander. There's somebody. There's an anacosica who be no track on Yanosho. If I send it to me, be the channel. No offending porn. What is here? In the Adama Kwame Passe. What is here? Is a Nipa or Baby Cock? Nipa or Baby Cock, the two be awful. A be all your chummy, be very wise. Yes, a woman is soon in the say. And you are the first person to buy a chummy was Santiago now. Jonas,
amen.
I sit here and say, O be my dear, carry your chummy, and what else you would such a way? What about you, the answer from what? 3 days, men and near walk. What your brochure from what? I carry an answer. One of the four of us, your brother, Fifi. It's made of a bishop from. They do a bishop from more than 4,000 years in it, but that's a show. But poor man, don't bring it up on Fifi. You put me on somehow. Atemuda, ani yaba frani kra. Abe jira ho, abu wa kra na ten. Obe shi ni pebi ya nubi di odi ni pebi, ani yoye. Nibata wali asya. Inti nana pao shiroy, be very wise. Ebi ya uya teacher ni, mwako a teacher fuwe ye pen. Be very wise. Ebi ya uya nurse ni biya hu. Ewa konfanache, ewa, what do you say? Tafuji, ane. What is a tech? Nina, nursing you be a whooping. I'm a mako de yeda. And at the same time, Dr. Bissou, I'm a many doctors and nurses at me a cock with jam. You need to sit down and think twice. Jemeso, amen. Be a Psalm 89:48.
Psalm 89:48. Was it Oberema
Bell? Oh, Bissou, some be question. ɔsɔ barama bayi
ɔno ɔte asɛ
ɔno ɔte sasa sɛ ɔsɔ a ɔsɔ ɔnde ɔhuru ɔwu
ɔbɛyi ne kra fira sama adonsɛm
ɔbarima bayi ɔjo ɔno ɔte asɛ a ɔsɔ ne deɛ ne huhuo ana sɛ ɔba bayi ɔno ɔsɔ wi asɛ nyinaa yame dea me yɛ high class hallelujah me deɛ me te ase ne huhuo ɔwu bɛka ma me bi ne ɔwɔ dwama aboro saa so ɔsɛ ɔne wamfa honam tuntum nkɔ wuo maame ne ka saa no na mekɔkyɛ sidi a na mema no na yɛkɔkyɛ sidi wɔ soro hɔ a memeyɛ ma no bi ɔsɛ ɔne ɔnyimi no ɔde honam tuntum akɔ wuo ɔsera yɛ akɔsi sɛ maame ne wuyɛ na maame ne wuyɛ ɔmene hikɔ sɛ afere gye mu a ɔmoyi ne baeɛ no awurade hwɛ bɔdi no a wayɛ tantantan wode aseɛ awia sɛ wai awiayɛ wɔ hɔ gyeme sɛ
amen
enti bu nipa
amen
fare nipa
amen
sodɛ nyankopɔn
amen
wote aseɛ bɔtere ne ɛbra tie ne ye nyadɔma wo nua na dɔ nyankopɔn ɛfuɔ bia wo ahyɛm nhyɛ wotere mu da because wonim da wo awiayɛ bɛba tie ne ye ɛnyere obi ho bɔne sɛ wowɔ bi ne wɔ bi serɛ wo a ma no bi wone bi aka no korɛ kyerɛ no ɛmfa wɔne nsi wɔ bi so ntan no da bi tia ne ye adeɛ baako pɛ ne mpɛ sɛ ɔhunu ɔse ɔbarima bai ɛne ɔte saa nsase wɔ nsu a ɔse ɔndeɛ ɔnhunu ɔhuo ai ɔde sɛ papa yi a ɔte hayei s5 ɛmerɛ ɔbɛgye asase a wɔnyɛ hɔ adwuma ɛne ɔnom sɛ wɔbɛwu wonu sɛ ɔbɛwu wotemi sɛ ne wagye nani ankasa yɛka ne gye a na ne gyeɛ ne tɛ bcause ɔyɛ young man gyare aseɛ ɔyɛ young man na ne ho nsoɔ fɛ ɔfra ntoma no na soɔbare yɛka nana wahwane na ɛbɛyɛ wotemi sɛ yes wohwɛ ne kyawkyaw ɔpia wanhɛ kora bɛka sɛ ɔno ne asantehe no ne ho ɔfɛ nkasa na sɛ deɛ ɔwɔ ne bibi kakra deɛ ne ɛma nso bɛbɔ ne ho dam adeɛ baako a mɛminim no no ɛma deɛ kakra sɛ ɔbɔtɔm deɛ a a ɔmaɛ sɛ wowa ne nsafuo no ɔmaɛ sɛ wowa ɔne nsafuo ɔba no ma wura tɔm wote aseɛ wahu sɛ ne nyɔnko anom awura tɔm asonso ne ɔdi wakyi saa na teɛ nti anɔpai mepɛ sɛ meka sɛ kyerɛ nyansane gyeme so
amen
job 14:1-7
ɔse ɔnipa ɔbaa wo no
ɔka nsɛm bi o metaa de kasa paa ɔsɛ ɔnipa dasane a ɔbaa
na
awo
ne na yɛtiaa bi
wonya wobɛdi no asase so ɛtiatia
na ɔhaw ma
metomani a me maamenom nyina wu metomani a mewɔfanom nyinaa kɔ metumani a me nananom nyinaa wu metumani a nuanom nyinaa wu deɛ ɔsɛm no yɛ o mefa da nane menene no tim up mekɔsera ne yɛwada mene ne di nkɔmmɔ yɛwada meda mani akɔ no ɔsekwasi sɛdeɛ yareɛ no sitie menim sɛ menya nkwadeɛ a deɛ wobɛte bi afa se da menyame me menda nɔpɛ bɔ 7 na mefrɛ no ne mbu sɛ sɛdeɛ ne ho sitiɛ ɔse kwasi mede me ho kɔkyerɛ doctor na sɛdeɛ me ho yɛ me ne deɛ about 12 meyɛfrɛ me firi ɔda hospital ade yɛ so awu wode aseɛ enti tia mete wai madwe nyinaa ne nyame makoma nyinaa ne nyame kɔsɛ mantimi yɛ pɛ firi daa yim asia ne mu hɔ a me nkwa bɛfiri me nsa da bia mete kaa mu mebaka wode aseɛ ebi obi bɛha da afaboɔ so ɔdi agorɔ nyɛna adwen sɛ ɔde bɔ kwasi awu akuno ɛnso na nyame asohyɛ sɛ saa boɔ no na mɛbɔm tiri mu nkuma ɔto yɛra m'ani tɔ mamuna tɔ mekɔ wode aseɛ goliat ɔkɔɔ se ɔkɔko wankɔka se ɔkɔwu ɔkɔɔ se ɔkɔko mebakyɛ wode aseɛ ɔne saul alone ɛne jonathan ɛne ɔdefoɔ samuel ɛka sɛ ɛtena sɛsɛ mobɛbaa bɛka me ho Erigori ante di aya kwa hano. Su wa meku. Mwenye mkuni midiye me filistifo. Iba atuwa ya siya. Sama nyamu susi gori ante ya kwa uye. Na uye ene sirano so. Wa matala buo kwa urani tirimu. Asa ni tirimu wa minyi na kumune toho. Enti uya siwa ya mwono. Tia sabri ye. Wasu wa nipa dasani wa bana uyo.
Ina itiye bi.
Esu wa bi tare danso. Wasi dani nyine uye. Obo kebo.
Sika FM 89.5.
Abresayo. Wasi free from. Wasi la flo. Asa si dia toa sumi yonu ne uye. Obo kebo ne yabe boso. What do you say? Blog or no, I am no asum. Blog, you need to feel some more the snare, the assu din senator. I'm quite well. Do some swallow. No more jack, Kefano. The suffer from your jacket car. I miss O. I, the first say, Washim. Washim. What is it? Oh, jack, oh, jacket car, oh, Russia. No akwa ko so ko to bibi o so edi o ne shaye ane ka no ayi ne sisi from so ne si ne bo no mo je nom ne hin won timin tim ka wi a si ne bo ka no so smant guso a si ne bo no mo je nom ne hin ne na shum ne na num ne to ni na mo je nam ho si yes. The end of man. The end of man. A baba wa utiye man opayi. Anadi ya wanya wa huni neo. Mere fi sabre kobo nonshia. Unye huni. Adiyo na achim. Eni wa sware. Uhu wa geng. Mere ande wa jesu wa konkende. Mepache wa jasye. Kwa uya wa ho. Mwamu wa Amerika. Mwamu wa Italy. Mwamu wa Belgium. Mwamu wa China. Korea. North Korea, South Korea, and the Akeka Kaho, Matumu Fusha, Mushishinyame.
Amen.
A dear loss of war, we understand the Huba Battle Radi Huye.
Amen.
Nasana, a brush for Saw Batsana. Women, baby, never cross and be at Ramo. What can I not send Nipa Biamono? What's the Nipa Biawa Tadi Awasha? What am I Tadi Arisha? Wa bra o pano wa wura guho
ah
ana mabo obi kwa teme de na dia shada ade atia no asase obi en chichire no obi nsisa na dia 3 days ebi sha no pa wi oba wura sha foforo amen
amen
sha na mi pano ne krate de me so amen
amen
wa kra na te ade ani ni padua wo na ya mo wa kra ni dat. Ya hofa isa saka adiyano. Jo tuwa soka yi.
Asini na itiye bi.
Una itiye tia.
Na ohaoma.
Ohawa ya ma.
Upiese mfiri.
Upiese mfiri.
Ucha.
Ucha.
Ujanise sunsun.
Ujanise sunsun.
Unyina.
Unyina.
Asini woyi sunu.
Woyi usunu wabia wani. Wadoba kwa atamu wani.
Wani ubenye ohutiuni.
Obusa question. Se wana tisa wiasimu ubenye ohutiuni.
Wana wahua kumna.
Wana wakumu wahua friboneho.
Ubiele niho.
Ubiele niho.
Se wa shemena ato wo.
Ote hi. Wasi wa shawuna. Una ube dini wia se wa shahari ya bayi.
Ato wo.
Wa shawuna ato wo.
Mabusu me duduwa weni tirimu.
Mabusu me duduwa. Ewa nyami tirimu.
Wekia shia orensana
ho. Wankira wana mao.
Yabiyo.
Mabusu me wankanchira wo.
Wankanchira wo.
Jema so amen.
Amen.
Mekamu wate. Wasi wa shawuna ato wo.
Mabusu me
duduwa weni tirimu. Mabusu me duduwa weni tirimu.
Wekia shia.
Wadi shia. To home wa namo
olen sana ho
ni pa ba ni pa bia awa namo dudu wa otutu na sase so otu ra twarete so aye kan
wow
otu ra wodem aye kan otu ra bonte aye kan wo furo ka
9.5
from here to Accra na me kan na mo dudu anka wo di beduru nti aye ose matena ka maduru ntam wa kan na mo dudu anka di beduru Accra. From here to Germany, nyame kan anamondo do anka wo den nante afri ha wo di beduro. Ofa oni elupre, no ofa ho ne ka. Be ba twa ya se. Wo se wa kan wa nyamo. Ti asemri.
Wo twa se ya wale san ho.
Na wo twa se ma nipa. Wo san ho da. Se si odi ne ho yi. obi aka anamo ba duo no no obi aduro ne hia no o ti ase a fan wo gine big things also onyo escapo fesep teacher ni awu school a fan wo wie ani aso ankoya national service ya dene kone eneya no kra na mame no tukwa oko ha dan ko trem oko ne ade atire no wa wudan kata so omyan prosper to mama say heart failure akoma na afale no said ya na wa sa bole amosa heart failure what is here akoma to me since you are twice said ya wa chi bole sa it me since you know sad at the heart of one
question
it me since at once you must say amen
amen
now we know what say nipa mo get me done at chana to form tieni ye
oh
but so be our chairman abi jini who you number 2020 make me 100 now me you rather come to shall obi ko 2019 obi ko 18 2020 is a binum 10. What is here? Baby, tell some a cow, some and Kahuminim. Some a cow, some and Kahuminim. And it's a nominal original. Me a dim come off here, the Katran. Some a nominal. Minimum antisa and quo. WWW because Babi Amadino, Yamikram, I am a dum. Yamina, I am a dum. Sasa won na na so post sasa bo bo da wa ah ding nem sao ninho não é grande é né antissabio mas o bagulho é o que eu não é nem o que everything can happen to you today or this week or this year essa o bilhão ana deu já de dano ana ambulância é bem fácil não mundia o sawa kofu obi funu de ko entertainment ya no e wo se wo ye fast eba no ba fa we kosie no okofa we nso ekosie wo nso de ade ni titie wa ba fa we di aba ana ya de da no no akofa foforo de ko no no so ya de da no na ba bi o de ko na wa nje wo se wo ye fast no wo ba ha no other Fabia had the dad on the question was I fast. Two. What bar to me about? I'm a first room. Cause you're here or come on road in Mana Palan. I'm not so cool. What about the first room? What's your? You're yes or no? Funu frika no e ka fo memu esu bie ayo amu so te tan funu no ho no kia ba koma omu so de ba pim e ka ne to ana no so ni patre off bitu obi afu John 14 no ai ko si
le diam poni dance
o ka sam bi se dia woni dance o
twa be fefe
o twa be fefe
ne ne ba le mono
ne no bai ne no bai
tintin famous ne do nsin wo do tie
mo bi se da so do tie mo
en so hwen
en so hwen ti afefe
ne yi ma
ne yi ma se dia wa ka
no bere ma di wu na obi a ona ni pa jima na o he
abusuafo abusuafo me me na mo de bia masema me kan se wo hu mi bia wa enya buru kire na me ko nye Italy me wa brechire kwa abetime ne metime akasa firi home water de me so amen
amen
me ba cha waje aje tie ni e na obehuru yesi we sister obi hu na che Unim fie akobisa no, sɛ sɔ hyɛ fridge mu. Ani da na metwam krofrom, a certain guy bi. Em sɛ na stroke atena, ne me kofie akobisa. Na stroke atena, na pass for me nino. Nino. Me do ani ade pali bi abɔ. Me sɔ resemble no. Kamen sɛ komechi akɔ.
89.5.
What is it? And then you go and dump them all. Ababawa, jack prostitution. Any day you call your name program. Yaba around 9 o'clock, the first city hotel. The idea near treat in New York. At Hadio be a sister, say, direct. Ask for me to go in Kaufwa. Nanako Fuano, I triple what this is Sika. Ghana Sika, you know, we are coming with a triple go and you could have been weird. Yan fa ayi 24 cubic nibi na yan fa gana sikan nu mane nya mate se dia lodu abo na yan trip nu abubu anu won kan nya nu won ya so ama wu anu ya nya jua ama wu anu ya ni sika mi toni pafo shisha wu adi ye
amen
jama so amen shisha yesu kristo ye na babu
amen
Woho, Job mama fa quotation ta ho na mpon. Job 12:10 no. Na menti asema ho ka.
Job 12:10 wo se ne nsem na tiasefo bia la kra wo.
Atiasefo bia!
Ya da sama nyina ho hom.
Kote. Atiasefo bia! Obi onum wi. Obi ohia kokai. Obi oba dwaman. Obi oba koro no. Bia wo som bosom. Bia som akot. Bia ye free mercy. Bia ye lodge.
Yeah.
What is your cramony? Jamaica,
amen.
What is your Hare Krishna? Woman, you know, who are dear for you know, and your Christopher, you know, woman, quite sorry, you know, and son,
that's as a full Biara crab. Yeah, that's a man, you know,
what is it? Mean some old and what the semi Biakra?
Sika FM 89.
A crab in my sassy swing in your man a man about. It's a dirty or the amount of crab beer than any. O time na so yan wo mia so. O mia so so akra ne twifiri ni paduam force. Ana mpa ho. Jama so
amen.
Mpa ho. Same dia menya na mama wana wa betos no. Nyame nyana dwe sa. Time na wo dia so akra ne hye. O de be free. Atsas so no. The same time. The same hour. What you must me pray? Amen.
Amen.
The same time, the same hour. Until you say, Onipa da seni oba wo, wunne ye tiya. Tiyeli ye. Wunna duduwa, obosume duduwa. Osi wun tirim.
Wawu
seni wose ari, eni wo chashiya jamon. Enti so tamo no suwa. A so ya ni a mia suje na o kra na firu mu se edwome na ate a
wa
o ti kan mu a o ti ship mu a o ti alu pre mu a se wo asase mu e to garam se abewu a wa o sori adini sitia enti ma ni pa bi an so ura de yankopam
amen
na wo mo na jom pa so de ho ba to no so
amen
ti ni ye o sakra wa de ba bua But for 2 minutes, the Bible seems so for.
Oh,
John, the man in Yamano. Now, you should be a lady, I
cry.
But you are crying, you are 2 years. They are crying out, you are not. Now, you are not crying. And there are paradise and hedges. You are crying out first one, Oko paradise. And you are crying out first one, Oko hedges. What is it? A bonnet for you yet. Aye hedges, at the for we are aye paradise. So say shabba biya ukara anam, a fire na wakora. Abraja, you too far far.
Amen.
Tidi ye, emu biya convince us onum we are ye, onum jotwa ye, and say babro mra.
Asemo.
Ula kasa atlo, babro mra nsa na babro mra di en. Ariya na babro mra. Babro mra di biya u. Paul said, "When you run, you are who can."
Hmm.
Yeah. wo na tro wo mra bi bia o si wo niam nyina ho de ai
kwan
e kwan na so nyam nyina na satan wa ka tro cha samani de ni pa bia wo de ya o satan nyama no enu mi asam no me futi samani of na e bia yesu kristo jira so ba bo
amen
o yo ho atom wo ho awie ye ba bia wo gura wo be koro enna metuma ne asante fo mponu fo bebre sani o ma sie wu no kura bia hu bebrebe kana ya bate so hene bia wu ano hene no wa nyina ba kokora enna wa yom mind 42 43 koso ba bia kona no wo ba ka se odi alowa wa tasa ma te se obi wa tasi ato wu ajase nkola adwene o kai ho mu chika za ma hin funu bebre betwa ma ho wo bu humi ya ne buofu ko se wi ya ne de ye
kan ne buofu no
ma no me ka se me se wo hin bion ho wa che shafu
ah dabi dabi
en kan ne no israel ye nse hin wo da prophet wo hin bion ho wa che shafu wo
yes
Yaya shofu, and you can't him for me. Now you can't for children, what's all you have by me?
Amen.
It's a Kasa, and Kasa could say we are all in it. And you don't so humble yourself to the wise from God.
No, what's in that?
Tiasimini. And now you pray, Miss Row, or the one I'm for. Oh, no. Maybe I mean, I call. Oh, no. No, by answer for fashion.
Amen.
No, for my bra.
Amen.
Why are you doing that? I'm watching.
Bien, to me, today.
Now, why do you have a banner so far? I'm a bachelor. Say, see, I'm a fruka. I'm a uke. One could draw. One I could be shallow.
No, be a bisano.
Now, you are doing an answer. You're now coffee. Now, coach, I'll to another aunt. One could be shy. Say, see, I'm crabby. Bon, some will you sue me one more. We shall not be saffron. No, and you'll send you a boo. But to me, the second new year, new shine. And why my sister been sure to go up on thing? No, so I'm a second run and friend of a tribune and him in shooting in a because of four. One said, City, or your board on Sunday, I be a troll from home. Say, I won't craft from. Come across another hole. So I just here, and it was shell. Now we could have dropped the arm. What do you want shoot him? What's the second one we were rough off? Because I know you haven't talked.
Yes, I'm on.
What do you say? Why are you not going to see you? I'm going to see you. Yes, I'm on. And you're seizing on your dream. And you're seizing on your dream. My foot to someone, I'm going to answer for what I say. When you answer for what? Tie ma futu semu
amen
na mo wao
amen
amon ran fri wo bofo ya dia wo ni wo to ba asase so de ma wira mfi no
amen
dia wo kira fri wo be sa dotle mu no ma wira mfi no
amen
dia o ma wo nkwa e ma wira mfi no
amen
dia wo kura wo nkom e ma wira mfi no pula se ma shi che sa nyama no na so ye wira se japade nyina ma so hwere wo kira fa so bi anim en fa so bi anim Who says I say? Who but Timothy? A footman we are Sibiu. Can you miss her? Nanko Krafu and Emerwa. A tinkwad afu. You too far let him.
Yes.
Let your finances sem. An anabwa.
No credit.
What is here? Near Timony, I come back with some near dear for 2 7 in the moon. Tiasemi. No one too full of fine room to him. The building that I'm pedunum, no mutufu, and the fine room to him. The patcher was here, and the Samuel, when you are Susie, I could cry your dancing cry. Say some good calling, Kawan Gununsa, or my mafia. What is here? And what says the Manuka Krana Cocranimo Brinke Brinke?
You're too awful.
Na ye bi obeyi pan ne combination bi holuma e babon. Na no mi sia ba kwase me ne mrante ne de sisho. Asimo. Asifo yo. Na saja. Na diwa ke kato so 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 fujejejejejej. Mini mrante ni de siso. Oya kokoro asa, wasi jejejejej. Mini mrante ni de siso anya sa. O mu ye biti.
Adiyo.
O ba da fo. Atufo.
Biwo frewa no so pe.
O ti afia. Akokoro be jina bodo san so aja ni safo agu fam. Na fresh ko ni sa famam. Wade na okofa de koma no okopa na famfam. Where you for to be won bio. Beto bio so. Enna ya odio. Na di akena ho ahwa. Enna ni wahunu akachena. Na nyan sa fon fa semun. Na won twen ho firi bonim. But awade huye na ba boa. Ya me sha. Jo bon pai.
Ono ko fere de wase se odin semse adome ye boa na ye nwene semi ho ye hu ye wie ye. Ne wusu wo ben ye ne nya dwen sachi amawa sema ne nya nkan din se won sema ba ma ye ye dia tu ya ho fo ya som odim ne bompa ye amen
na me sha